said I don't know, but I won't change. Oh nana, kase mani yale, we love you wangu. Iti ya wapendi rafiki zangu. Oh, wait, I don't know, but I won't change. Oh nana, she my queen, she my queen, she a diva. Oh, I think she might leave if I leave. She my queen, she my queen, she a diva. Atana picture nataka nyota mzee, ziwe tano vidole. Wakati kwangu pesa zisha ni hama. Nikamwambia mdogo wangu, zile makombo zilete kwangu. Ananisha feli mwili siwezi simama. Akasirika, ninavyo sita, ananipa sumu litakwa malita. Nina na bawa yote ni mupe salama. Bota nikona vita, nikimupita hata nicheka wakati ninalia. She my queen, she my queen, she a diva. Oh, I think she might leave if I leave. She my queen, she my queen.